shirku waxa ay kulan ku hadlay arrimo amaanka ee deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo weybala ka gobaday magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay walibana goobro ku hayay hanu kumide saraakiil amaanka gudoomiyaha gobolka Bay taliyaha guud ee ciidamada booliska ee gobolka Bay marti sharaf kala ujeedka shirka yahay kulan ku hadlay sidii dhan isku kaalada lahay guud ahaan sugowka amaanka magaalada Baydhabo iyo in ciidamada amaanka lagu wacyigeliyo in waqtisho iyo in gelina dheelowka qamaarka iyo maanduuriyaalka oo markaasii tii waqti far badan ku ama u dhalinyarada in kureen gudoomiyaha gobolka Baayo agaasimaha guud ee wasaaradda uu qaftay arrimo diinteed oo dowladka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ku hadlay muhiimada shirka
anshaxa dadka ilaaliya fadhiyo walaa mobilitka la dhagmo ee dadka weelayaan oo dadku hun weelayaan dadka ku reebo fadhiyo marka inay oo noqoto lagu ay gelisi oo noqoto lander dargili dhiniga aan isugaan in walku qabadan ee baybi waa bilidkan wayala dib kusheeno way ku mid nagatay oo geega agaasima eedan ku hadalay khamaarka la dheelo oo telefoon meel ka dheelo hay umadu baabii droogada iyo noqoto kaniga droogada ee bilidka la gado hay kulli walaaga sameey buu dadka madii oo noqoto ee la mar walaa ku qabado fado booliisku marka iniyo naftiyo la way geliyo walaa inay hunyin marka reeti waajibaad iyo gudida eedan ma santin waan meel raayso aan hasan oo ay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
yani oo la ku hormariyo geeka deegaanadan Koonfur Galbeed amaanka kisho iyo anshaxa deegaanadan dhibaatooyinka iyo problemka seeyay ku hormariye dadkii han agaasimay intin saraakiil ah saraakiil xigeena ah eeda ma hadbi leeyeen isinka jeediyaan ka wasaaradda han wasaaradda diinta iyo qafta dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya in ka horeeyay wasiirka wasaaradda diinta iyo qafta dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya eeda in jeelada lahayd usoo ka maqan safar ciibaada munaasabadan qayimka ahni kale qayb gala laakiin salaanga isinka wada salaada salaantas inoo ku godoontan insha Allah ta'ala ka wasaarad ahaan wasaaradda oqafti arimaha diinta way diyaar ngana wal kasto oo hormar diineed ah deegaanadan la kasoo biyo hanagadan dawlad wanaaga qorshayalkii un hadda ka hadalani oo kala way bi doognaa hadii Ilaahay karaal naga tawbara oo ciidamada la tawbaro oo liin tawbaro dhinaca la kala hadalow yani dhisida aasaasiyadka dhinaca diinta ah
dhinaca kala taliyaha ciidanka booliska gobolka Bay gaashaan le sare Aamiin Maxamed Usmaan ma daruure iyo wayba si kulan ku hadlay in ciidamada amaanka mar walba loo ku fadhiiso go'ka amaanka bulshada
geekba intee isku koynay saraakiishii ciidanka booliska Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka booliska dowlad goboleed Koonfur Galbeed markaan meel inta salaamay ee gudoomiyaha gobolka ee agaasimaha wasaaradda diinta iyo qafta iyo saraakiisha dhammaan markoo raba si salaamay salaanti islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ee salaanka baad digeeka shirkiga meeba ka saabsiinya ee intii uu noomay dhalays magaalada amnijee ama gobolka Bay amnijee intii uu noonay kala saari dawladda Koonfur Galbeed uu mas'uul ka yahay marka meel isiin ku baahnya qof wilbe ee mas'uuliyad uu saaran intii uu ka dhalaal haddii laakiin mas'uuliyad uu ka banshay way baan naqdaase way ni kala hisaabtamo doon dadka madaxdan oo sare ee tonay kala hisaabtamo doonan ilaahay ilaahay kala hisaabtamo doonan umada ku nool degmada gobolka Bay ni kala hisaabtamo doonan marka malan baan maali wilbanti uu noomay dharaays ee magaalada amni darar laga ka sheegay magaalada amni badan haayti saraakiil ay beddel dharaays intii way isku faday fadhiga ka tan oo amnigaan magaalada wal ku bedelnaan haddii unana adii aan aanin ka saray taliyaqiibti booliska gobolka Bay saraakiishii ugaamadi iyo taliyaashi oo rugaha marka way isiin ku baahnya si umutan meel raayis amni hamin imaran sidii ayaan ku noolada fadeen intii un ka shaqay un inin ku baahnya intii un meel raayis un iska xil qaanan sidii amniga magaalada isugu fadeen magaalada amnige ciidamada booliska ee dawlad goboleed Koonfur Galbeed ka shaqaya likoogi gaar ahaan ciidankii booliska uno dadno magon amnigi lan kale bal weydiyow haddii magaalada war ka dhay ciidamadii booliska waan wala leeyay marka ciidamadii booliska hadii oo nay shaqada iyo tangeeta marka way balana meel raayso wal oo iyad in nasiib darongo saraakiilay way si kale dadarmay magaalada amnigi intii boqolkiiba boqol uu wal ku qabanaa
wada shaqaynta ciidamada amaanka iyo qaybo shal duban ee bulshada magaalada Baydhabo iyo waliba nagadaas ee toddor muhiim ah ku qaadaysa sugowka amaanka guud ee degmada